Alright, asikwamukele ke mlaleli noma ngabe kuphi la usicosha ukhona siyakubingelela siyakwamukela kulolu hlelo oluyispecial esilethelwa ngelokothi ezinhle umnyango wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal ngokuholwa ke ungqongqoshe uNomagugu Simelane Zulu. Sinentokozo ke namhlanje ukuthi sinaye la endlini zokusakaza esizokhuluma nje sibuka ezinye zezinto ezihleliwe umnyango kanye mhlambe nokunye nawe mlaleli ongafisa ukuthi ke ube ingxenye yako nofisa nje ukuthi ukwazi siyazi ke ukuthi impilo enye ke yezinto ezibaluleke kakhulu kwisifundazwe sethu sakwaZulu Natal. Njoba sengingasho siyakubingelela siyakwamukela kulolu hlelo oluyispecial namhlanje. Angibingelele ke kuNgqongqoshe osuku lana namhlanje. NgqongQoshe siyakubingelela.
Asibingelele FK, sibingelele nabalaleli emakhaya. Kuyinjabulo kakhulu ukuthi sithole lethuba lokuhlangana namhlanje nani sixoxe nakubalaleli emakhaya ikakhulukazi ngoba lo hlelo lwenu lusifaka kuma radio stations okuyiwona wona abantu abawalalela layo emakhaya ngokuhlukahlukana. So siyajabula kakhulu ukuthi sikhuluma nabantu abakwi province yonke yakwaZulu Natal.
Mhlambe nje ngiyangizwe makukhulunywa kuthiwe isikhathi sesidliwe yinja. Angifuni ukuba yinja, ngicine sengidla isikhathi. Asivele sihlale kuyona amagqozo. Siyazi ukuthi ezinsukweni ezimbalwa ezedlule noma emasontini amabili mangaphosisi uye wethula isabelo imali somnyango wakho. And ezintweni eziningi ozibalulile lapha kuye kwavela ukuthi ke umnyango wakho thathela ekhanda noma eqhulwini ukuthi abantu bahlinzekwe ngezinto ezizokwenza ngcono impilo yabo. Mhlambe nje ake siqale la sibuke kuthaneni abantu baye bakhala kakhulu athi ngiyile mina esibhedlela noma ekliniki ifayela lamali satholakali. Siphila in the digital age manje NgqongQoshe, ngizwile nje kancane mhlambe imapha ama priorities eninawe kutheni abantu hayi ake bangalahlekelwa ke manje amafayela abo. Siqale nje kuwona
FK, asibonge kakhulu ithuba. Okokuqala nje umnyango nomnyango uma kuqala unyakazimali which is around April kuyaye kufanele uhambe uyeshaya umthetho uyochaza ukuthi njengoba sithole le imali esithole eshaya umthetho yikuphi esizokwenza ngeimali esizahlulelwe zona. So ngoba ke thina siyazi ukuthi ama elections ebenge May siqale laterna ukusebenza kwafuna kwafica sekukhona inhlelo ebesezenziwe abantu bomnyango ngoba phela ngithi uhulumeni awumi uma ngabe thina siso kethweni kuyaqhutshekwe kusebenza. So ama priorities akade khona ke kwafuna umuntu abuke kancane sibheke nane manifesto ka African National Congress ukuthi thini and ngesikhathi sikhankasa ke ngoba sisanda kubuya okhethweni abantu bakithi uma ngabe sikhankasa ziningi izinto ababeyiphakamisa kukhongolose besho ukuthi cha bayajabula ngendlela esibaphethe ngayo eindaweni ezithize kodwa kukhona abangakujabuleli futhi kukhona ukubaphatha kabe ndokunye kwalokho abakuphakamisa yiyo lo osanda kuyi chaza nje lana FK ukuthi uma ngabe befike emaclinic noma befike ezibhedlela ikakhulukazi umuntu uyayalinde kuze kuphele u 4 hours kuphele u 5 hours elinde ifayela nje engazi ukuthi ifayela kwenzekeni kwesinye isikhathi kuze kutholakale ukuthi alitholakali ngempela ifayela kufuna kuvula ifayela elisha. Now ukulahleka kwamafayela kuyichallenge enkulu kithina but into yokuqala ngiyenzile ke uma ngi uhulumeni ka ANC noma uANC uma ngabe unginikeza ukuthi sibambe kulomnyango ngibe sengithatha isinqumo sokuthi angeke ngivakashele izibhedlela zonke ngibone nje ukuthi sisebenza kanjani. Of course asikayivakasheli zonke but lapho sesiqale khona kube sekucaca ngempela ukuthi lento abantu bakisha bayiphakamisayo yokuthi uma befikile izibhedlela uya ufika ebhedlela ubone ukuthi ama systems akhona asebenza kahle kodwa nje kuvele kube khona indawo eyodwa abantu abavele balinde khona ama hours. And inkinga enkulu ukuthi uma ngabe abantu bakithi ephethe i-blue card yakhe noma i-card number kuyophela ama-hour i-card lakhe lifuneka ngenxa yokuthi sisebenzisa i-system endala, i-system yamaphepha, i-system that is very costly. So kube sekucaca ke uma ngabe singena kwi-budget speech yethu ukuthi kubalekile ukuthi si-prioritize i-issue of revamping i-system yethu, i-electronic system yethu. But into yokuqala esiyoqala ngayo yilesibiza for lack of a better word sithi i-filing. Kodwa into enhle ngayo ukuthi ngaphandle kokuthi izosiza ukunciphisa ama-queues lapha ezibhedlela, but izosiza nanokuthi odokotela kuyajokwe nje FK kuthiwa ubhala kabi, ubhala njengodokotela. Bese sigcine singasaboni nokuthi ama amafayili odokotela udokotela ubebhaleni so uma sebenzisa an electronic system kuzosiza nokuthi sikwazi ukwafunda lawo mafayili bengikusho nje lokhu in passing in joker kodwa iqiniso ukuthi nalama medical legal lama claims amaningi esiwatholayo si umnyango amanye sigcina sesisetlisha out of court noma sivuma ukuthi sizokhokha noma singenali icala ngenxa yokuthi sometimes akusafundeki ukuthi kubhalweni asazi ukuthi umuntu owayebhala wayebhaleni
kube ngathi ubudedengu
ngathi ukuthi nje asakwazi ukufunda ndinkantolo ayizoba nendaba ukuthi wena uthi hayi ngangibhalile phansi ifuna ukubona ukuthi wawubhaleni ngempela uma ingakwazi ukufunda lokho inkantolo iyadlula so izosisiza ke nale system yokuthi sikwazi ukuthi si sustaine lokho izosisiza futhi nokuthi kunobugebengu sobubukeka bikhona lapho abanye abameli ndangisho ukuthi bonke but abanye abameli babukeka sengathi manje sebenze nje lento yokuthi bahlale ibhedlela bagade nje ukuthi ubani owenzeni e-wrong kwesinye isikhathi kungekho ngempela iqiniso but kwesinye isikhathi usweli khona now uma ngabe besubmitha ama-files noma besubmitha ama-claims abo kwesinye isikhathi uthi uyafika usuyolufuna i-file alisekho i-file eminyangweni ngenxa yokuthi abanye balabameli aba-unscrupulous basuke besebenza nabanye ozake ukuthi abakhona ey'bhedlela bawatshontshe ama-file kanti besigcineke njengomnyango singasakwazi ukuyidefenda and lokho okuthatha imali eningi kahulumeni engabe iyothenga imithi engabe iyokwakha ibhedlela yakhe amaklinikhi sekufuna sikhokhele imali sikhokhele abameli asisho ukuthi lapho umnyango onephutha khona akungakhokhwa kodwa akukhokhe ngendlela eyiyona yona imali eningi esiyikhokha siyikhokhela abantu ayigcini ifikile kubona igcina ila kulento ebizwa ngokuthi amakhosi abameli ngenxa yokuthi bona bayayikhuphula imali ngendlela ngoba bazi umthetho ngendlela abawazi ngayo
mangabe ke usanda kuvula wakho umsakazo sisengxoxeni la nongqongqoshe we zempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal sibheka nje isimo sezempilo kwisifundazwe sethu siyazi ke ukuthi besikhona isabelo mali njoba sengike ngasho ukuthi ungqongqoshiwe wasibeka isabelo mali ukuthi yiziphi izinto abanazo nabazihlelile ukuvezile la ungqongqoshi ukuthi useyivakashelile ibhedlela ezithizeni ezinye futhi usazophinde ayizivakashele mhlambe nawe khona ongafisa ukukubeka uzoba ke ingcenye yohlelo makhathelene ohlelweni sizokunikeza inombolo ozokwazi ukuthi usithinte kuyona sizoyidlala futhi ke nembono yakho ukwenza ukuthi ke nawe uyaba ingxenye yalo loluhlelo mhlambe ngqongqoshe ukubuyisela emuva nje kancane ngoba sikhuluma la ngokuthuthukiswa kwezempilo lokho singakubiza phecelezi iquality of care through infrastructure development ngiyazi ukuthi lokho yona into ebaluleke kakhulu uma ngabe umuntu eya esibhedlela ngiyazi kunabantu abathi isibhedlela nje mina ngiyasaba sinesithunzi nje ngenxa ukuthi even izinto ayifica khona ziyamthusa mhlambe infrastructure nizoyidevelopa kanjani ukuze izomnikeza that care yokuthi uma ngingenela ngempela ngizosinda.
No, FK uqinisile uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uthungena nje esibhedlela uvele ubone ukuthi ugula kakhulu uguliswa nje ukuthi uma ungena egeidini lakhona noma eminyango wakhona isibhedlela simi kanjani. So uma ngabe sithi sizoshintsha iquality noma indlela esinakekela ngayo abantu bakithi through infrastructure siyazibophezela siyazikomitha ekutheni sizoba nohlelo olasevele liqalile kodwa sizoluqhubekisa futhi silenze silintensify yokuthi asilungise phela izibhedlela zakithi ikakhulukazi izibhedlela lezi before 1994 okwakuthiwa izibhedlela zabantu abamnyama kuphela ngoba kubukeka sengathi zona ngoba zazindala zazinganakiwe sezidilapidated so kufuna kube nohlelo lokuthi sizilungisa kanjani ikhona ke iprocess esihlali esiqaliwe yokuzilungisa inkinga ekhona enkulu FK ile yokuthi imali ayiningi kahulumeni and ayiningi ukuthi akthina sodwa njengomnyango wezempilo kwi province yakwaZulu Natal o affected i province yonke i affected ukungabi nezimali ezi enough but nezo lonke nje generally izimali azikho so uma ngabe uyithola imali kufuna uprioritize ke as a result asikwazi ukulungisa zonke izibhedlela ngesikhathi esisodwa kanye kanye in fact even esibhedlela asikwazi ukulungisa yonke into esidingayo ngizakunikeza isibonelo sokuthi currently silungisa isibhedlela sase King Edward ziningi izinto ezidinga ukulungiswa eKing Edward and some of the things that affected by drought ka-2017 uthola ukuthi kodwa asikwazi ukukulungisa konke kanye kanye ngoba imali ayikho enough we have just recently completed ama wards amasha nama theaters amasha that we have concluded King Edward, but ikhona iward ye maternity osingeke osikwazi ukuyilungisa nje noma siyinyanyalade efuna ngempela siqale phansi ngoba iflood yayi affecta kakhulu. So ngizama ukuchaza ukuthi infrastructure is a program esikuyona esiyakhaya futhi we are going to continue throughout ngeibhedlela eziningi. But angikhulume ke ngesibhedlela esihle esinye esibalekile esisanda kusakha engicabanga ukuthi sizosivula nje sinethemba ukuthi mhlambe around November December so bese sifully commissioned sesikwazi ukusivula isibhedlela esibizwa ngokuthi iDr. Pixley ka Isaka Seme Memorial Hospital. It's a beautiful hospital eseduze kwase Mahatma Gandhi. Yes, it's about 10 kilometers away from Mahatma Gandhi. Kune mall laphana entsha iBridge City, so it's just next to iBridge City. Very very nice. Kune institution as well yaka justice ekhona laphana. Uma usibuka lesibhedlela from outside sibuka sengathi it's a private hospital. So it's really really nice. Into enhle ngaso ke sisibhedlela lesi esizoba nembhede u500.
Bengisathi ngizosho njalo ngqongqoshe ukuthi abantu abangaguli yize imbhede imihle iminingi kodwa abantu abangaguli kuhle kona ukusibona lesa sibhedlela. Awusichazele kahle ngqongqoshe.
No, sisibhedlela esihle ngempela and njoba ngisho sithi sizoba i500 bed hospital sizosiza ukuthi lo msindo nane pressure ekhona eMahatma Gandhi as a hospital sikwazi ukuthi siyinciphise. Abantu bakithi ba understand ukuthi uma ngabe efika esibhedlela noma e-referwa i-first point of call yakhe kufuna kube eMahatma Gandhi, but uma ngabe ke ese-referwa uzobe se-referwa ePixley sikwazi ukuthi si-assiste i-pressure. Sizo assista even e-Eddington, le pressure enkulu yase-Eddington abantu abaya khona. In fact ma ibhedlela eziningi zaseThekwini zizo sizeka ngalesa sibhedlela ngoba abantu bakhona abaningi bazobe besizakala khona. Lesa sibhedlela ke sinententsha engakazi ibe khona entweni in the whole country, entweni ebizwa ngokuthi i-regional hospital. Sinescan laphana esibizwa ngokuthi i-MRI machine. Umshini obiza inqwaba yemali ongekho ndawo and uzosiza ngempela ngoba uyabona nje abantu abanawo lo mshini abantu abakuma private hospitals kuphela. So the fact that sesikwazile ukuthi kuma institutions ethu ngaphandle kwase Albert sikwazi ukufaka laphana is development ngoba izosho ukuthi izinto ezifana no cancer zizokwazi ukuthi isheshe zitholakale, zisheshe zitreateke, zisesekuqaleni zingaze zifike kwi level lapho yokuthi umuntu asegula kakhulu khona engesezi ukusizakala. Umshini futhi ozokwazi ukuthi even ama students ethu laba abafundela ukuba odokotela bazokwazi ukuthi bayisebenzise leyo mshini. So iPix kaIsaka Seme hospital esiyiqhenya kakhulu ngaso and siyisibhedlela esibonayo ukuthi sizoba kwi level enkulu kakhulu no very very high level. But asikusho ukuthi outside of iPix kaIsaka Seme as part of ama priorities that we are having kulomnyango we are discussing currently noma sixoxa nabantu abasemnyangweni into yokuthi yini singakhi isibhedlela esifana neKing Edward noma esifana neChief Albert Luthuli Hospital in the north of the country. Well, of the province. Iprovince yaKwaZulu Natal iprovince enkulu enama regions awu 11.
Abantu bathutheleke eThekwini ukuze bazothola impilo engcono.
Abantu bathutheleke eThekwini ukuze bathole impilo engcono ngoba isibhedlela esikuleyo level siseThekwini kuphela. Zuthu ke iKing Edward neChief Albert. Now ukuze abantu bathola ukusizeka umuntu osuke eManguzi uya transportwa department imhambise le eKing Edward noma imhambise eChief Albert. Kanti uma ngabe besinesibhedlela esise North ubuyazi ukuthi abantu basemajuba district,
yeah,
abantu baseZululand district, abantu basemkhanyakude district, yeah, even abantu baseKing Cetshwayo, yeah, bangasizeka kuleyo site lelo, yeah, then abanye ke bakwazi ukuthi bayeThekwini. So sifuna imali ke sikhuluma nawe nje sifuna yona imali yokuthi asisakhe lesibhedlela and sinethemba ukuthi in the next couple of years ngoba akuvamile ukuthi ukwazi ukwakha isibhedlela, yeah, ngonyaka noma ngo 2 years we will be building that hospital. We are very excited ngaleyo approach leyo ngoba siyacabanga ukuthi abantu base North sports nabo bayadinga ukuthola ike i level of care ne treatment etholwa yibo bonke abantu and itheku seli overpopulated ngenxa yokuthi zonke izinto sizibeka ndawonye so abantu be province yonke kufuna baqale manje bathola ukusizakala ngendlela yomuntu ohlele eThekwini naye
angikwazi seke emlalela ukuthi nawe ngaba ingcenye yaluhlelo ngokuthi ke usiyele umyalezo lokho sikubiza phecelezi voice note ngokuthi ke uthinte inombolo ethi 066 040 4441 066 040 4441 ama voice notes ethu ke lawo uma ngabe ke ukuthi mhlambe khona obufisa ukuthi nawe ukuveze sizobe ke sesidlala imiyalezo yakho asidlale imiyalezo bese sithi qhu eyitolo sisohlelweni ke la oluvela ke kuyona ke umnyango wezempilo kwisifundazwe sakwa Zulu Natal ngokuholwa ke ungqonqoshi noma gugusi belane Zulu ngikhumbuze abalaleli once again leyo nombolo 066 040 4441 066 040 4441. Okay, siza kuwena bukhoma sikuphi la sise Newcastle Black Rock casino. Kumnandi ke ukuba la ngqonqoshe ngoba sikhuluma ngezempilo nje kushaya nomoya sizophuma nathi sesithe ukufudumala ngiyabona impela nebhedlelo osho ukuthi uyazakha ziletha nje impilo ake sizwe ukuthi abalaleli bona mhlambe kuphi abasinikelele kona
ngqonqoshe ngikumsebenzi waselkekan okhathazeke kakhulu ngicela ngqonqoshe ukubuza ukuthi mhlambe kusemqulwini wezimpilweni ukuthi uma ngabe uqashwe njenge-cleaner lasesibhedlela kumele uguqe phansi ngamadolo ube ungafakile izinsiza vikela eziphelele ukuba ungaguqa phansi ngamadolo ukuze ucoce esibhedlela lapha RK Khan ngendlela esisebenza kabuhlungu ngakhona kumele siguqe ngamadolo sikline phansi kuphinde futhi lapho abaphathi bethu bangasiphathi ngendlela egculisayo ngoba ukuzwe ngisho umphathi wakho esekunxaphela ngisho ukunxaphela phinde futhi nalapho futhi ngqonqoshe kufanele wenze yonke imisebenzi ungasitholi ngisho isikhathi esanele sokuthi uphumule siyacela ngqonqoshe uma lokho kusemthethweni noma kusemqulwini wezimpilo uke usinikeze impendulo okuyiyona yona ukuze sisebenze sikhululekile ngoba asisakuthokozeli ngisho ukuvuka siye emsebenzini imbala. Ngiyabonga kakhulu ngehhovisi likangqongqoshe eliza kubantu.
U-Anonymous osebenza e-RK Khan ubuza ukuthi kusemqulwini yini ukuthi uma uyiklina uguqe ngamadolo ungazifakile izinto zokuvukela. E-RK Khan siguqa ngamadolo sikline. Abaphathi abasiphathi ngendlela baze bayasinxaba. U-Anonymous ose Newcastle uthi sawubona ngqonqoshe sicela ukubuza ukuthi laba abaqashwe emaklinikhi bengama groundbreaker yini bangaqashwa ngokugcwele safa thina abazali izingane aziwutholi umsebenzi ngisho seziqedile lowo 2 years zibe sezihlala emakhaya. Ubasha Zondi ubhale kuFacebook wathi MEC inzima into yama ambulance kuunderbag kuthiwa akhona kodwa abasebenzi abekho bayagula abanye ba off. Kukumaphumulo obhala kuFacebook uthi ngqonqoshe ngisacela nibheke nendaba yemedication ephelayo emaclinic. Namuhle bengiye eTheton Clinic esemthwalume amaphilisi kashukela angiwatholanga kuthiwa awekho manje. Azofika mhla 28 August ekuthiwe angibuye ngawo ave ngizobe sengifile ngenxa yokungatholi nayo imedication. Ubonisiwe amaphumulo kuFacebook uthi ngqonqoshe angikhali ngalutho siyabonga nje ukuvakashela isibhedlela sethu iPrince Mshiyeni Memorial Hospital siyathemba ukuthi uzibonile izinkinga zethu futhi uzosisiza ngaso.
Nangu Andile Analungwane othi unurse qualified uyi midwife and unomdlandla unane passion ngomsebenzi wakhe uyafisa ukutholelwa isikhala sokusebenza ukuze ukuthi baningi abanje ngaye uyacela ukuthi basizwe bangazi ngaphambi kokuthi baze baphelele umdlandla.
Asibonge kakhulu kubalaleli bethu so lokho esiqhubeka nje sithatha ke imbono yabo mhlawumbe ukuthi ngaphambi nginikezeke ungqonqoshi ithuba lokuthi ayiphendulele asiphuthume ngasayitolo sikhokhe ikweleti okuzothi ke mangabe sibuya lapho bese ke sibuya ke nezimpendulo zika ngqonqoshi lalele lona ke uhlelo luyispecial esulethelwa ngelokho ezinhle umnyango ke wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal. Asiphinde ke siqhubeke sinohlelo lwethu sikwamukele again imlaleli noma kuphi la ukhona usalaleke yona ke imsakazweni yakho yomphakathi sinongqongqoshe ke wezempilo la emsakazweni sizobheka nje izinto ezithinta ke impilo yakho ngaphambi ukuthi siye eitolo abalaleli bayivezile ke imbono yabo kakhulukazi ngiyafisa la ngqongqoshe ukuthi siyithinte nje ikakhulukazi le engicabanga ukuthi abantu iyona ekuthiwani indaba isegudi noma ibashisa ibuzi ukuze bezokwazi ukuthi ke baphenduleke khona la oqala engengamuzwa ekhala ngama working hours and working conditions ngicabanga ukuthi lokho kunomthelela omkhulu ekutheni abantu bathole i service e proper noma e poor ama working hours nama working conditions mhlawumbe ungaphawula uthini lapho
Asibonga kakhulu umsakazi. You know, ngiyajabula kakhulu nangabe sikwazi ukuthola abasebenzi particularly from RK Card. Inkinga ukuthi sizothi RK Card kube sengathi yona yodwa nenkinga kanti baningi. So ngiyafisa nje ukuchaza ngisho sitting here today ukuthi sizozihambela zonke ibhedlela but ama working conditions abasebenzi bemnyango wezempilo yiyona into ngempela esiqikelelayo futhi esizoyivuselela ukuthi siyagada sibuke ukuthi kusebenza kanjani. So kungiphatha kabi ngempela ke ukuze ukuthi khona abasebenza ngalendlela udadewethu ayichaze ngayo. Ngebhadi ngicabanga ukuthi ibhadi nje sathi siyevakashe RK Khan safika khona sibatshelile ukuthi siyeza kusho ukuthi ziningi izinto abayiqoqa ngoba bazi ukuthi siyeza. Sizohlala ke uhlelo lo lapho sofika khona nje bengazelele sibone ngempela ukuthi kusetshenzwa kanjani. By the way sifike sibatshelile benjalo ziningi izinkinga esazibona ukuthi zikhona abangakwazanga ukuyifihla ngenxa yokuthi siyisibhedlele besibukeka singamanage ngempela ngendlela eyiyona yingakho saze sathatha isinqumo sokuthi cha okokuqala nje umuntu who takes the fall umuntu oqashelwe ukumanage that's why sathatha isinqumo ke sokuthi uCEO kuyabonakala ukuthi njengomanager akawenza umsebenzi wakhe akasuswe ayisekwe indawo so that sizokwazi ukuthola umuntu ozosimanagela isibhedlela ngoba uyabona lezi zinto ezichazwa udadewethu nje izinto ze management lezo umanager uCEO o manager wesibhedlela akumelanga ngabe uyayivumela isimo esinjalo ukuthi abasebenzi baguqa phansi bengamadolabo. By the way uyazi ezibhedlela kunosimende more than ukuthi kunama tiles okukhapheta okusho ukuthi leyo muntu loyo uzoba nearthritis uzoba nokugula abenjani. So kusibukeka nje ezabantu abanganakekeli kanti akulona iqiniso so sizoyilandela leyo but bengifisa ukuchaza futhi kudadewethu ukuthi ngaphandle kokususa uCEO weRK Khan kunamathimba ngicabanga ukuthi amahlanu esiwafakile azoyosiza uku-establish ama-systems noku-understand ukuthi yini inkinga yalesasibhedlela kahlehle elokuqala ithimba elizobhekela indaba yemali libheka ukuthi imali isetshenziswa kahle yini inkinga singasizaphi ikuphi okudinga ukuedwa kunethimba elibhekele i-nursing nje lidwa umama uSosibo okuyena yena o-responsible for into ye-nursing in the province ayo bayabheka nje ukuthi cha ngempela yini inkinga sizaze sifike kule nkinga esasibhekene nayo kababa lo washona ngalendlela ayeshone ngayo eneyibungu emlomeni kwakwenzekeni and singayivimbela kanjani in the future. So akhona ama teams akhona njengoba udadewethu eseshilo ngaphandle kokuyela nami I'll raise it up now la mathimba ethu kusasa ngoba phela noma kuyi holiday thina siyasebenza so that sikwazi ukuthola i report and sibone ukuthi investigation yabo ihambe yafika phi but ngiyathembisa nje ukuthi sizoyilandela lelo hlelo lolo sisheshe silungise ngoba akwamukelekile ukuthi umuntu asebenze ngale yandlela
omunye la uye wakhala ngokushoda kwemithi mshanguzo shortage of medication.
Kuyiqiniso lokho yazi sibukeka sengathi sinayo yona inkingana ekhona. Enye inkinga idalwa ukuthi abantu bethu abaqashwe umnyango abamanage ama facilities abaodi kusenesikhathi ebese ke kuyashoda lapha nalapha yana. Ngiyajabula kodwa ngoba ulishilo igama leclinic kusho ukuthi sizokwazi ukuyoyichekela thina ngihamba no Dr Mlitha lana advisor eofisini lika ngqongqoshe and uzoyilandela as early as tomorrow because uqinisile umethi umuphelelwe ama imithi ikashukela what we call it diabetes kusho ukuthi ushukela wakho uzokhuphuka kanti ushukela phela kufuna umanage now umunga senawo kusho ukuthi kuzokwenzekani so we will follow up sithola ukuthi yini but kukhona into engifisa ukuyichaza ukuthi eminye imithi asibi nayo njengeminyango ngenxa yokuthi usupplier wethu ongenayo. Angikwenzele isibonelo ingane zethu sithi azivaccinatewe and kune duration eyayibalwe ukuthi ingane yavaccinatewa every month umisanda kuzalwa bese kweqisa mhlawumbe 3 months umisikhula khulile kuphinde kweqise u 6 months now issue vaccination yengane sishota ngevaccine ethile yengane leyo vaccine leyo akusumnyango ongaodanga akusiyi province iprovince odile unational odile into eshodayo umuntu oshodayo usupplier opesheyo ongasenayo le ingredient efunekayo so zikhona ke inkinga ezinjalo but uma ngabe befika ingatholakali leyo vaccine in particular onesi bayakwazi ukuchaza ukuthi cha uma ungafikanga namhlanje ungabuya emva ka 3 months kuzobe kungenankinga sisazokwazi ukuthi senze kunento ebizwa ngokuthi catch up sisazokwazi ukuthi siyenze I catch up enganeni akuzoba nenkinga enkulu kangako but that is on loan vaccine so imithi akumelanga ngabe iyaphela and imithi umanager no manager we facility une responsibility yokwenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuthi imingakanani imitha nayo izophela nini but sengivala ke kulolu kune system ekhona kwa Department of Health dashboard system lapho kwazi ukubona khona ukuthi ifacility ne facility isimiphi in terms of medication and ifacility system ke sizoqala si establish siyifake kwi phone yami kwi tablet so that sikwazi nathi ukuyibukela sibone ukuthi sisiza kanjani but sizayingenelela le yase certain clinic sibone ukuthi ihamba kanjani
kunabanye la engicabanga ukuthi babaleke kakhulu the midwives and the nurses ukhalile omunye la wathi mina ngumbelethisi hey amathuba emsebenzi ayaqhoza bese ngimhlanganisa nalabo abazibize ngama groundbreakers mhlambe bobabili labantu ngokwama categories abo zikhona inhlelo enazo ngabo
asiqale kulabo ama groundbreakers I challenge eyayibe khona ukuthi over the years umnyango ubuvamile ukuqala ama projects bese kuthiwa akutholakala ama volunteer youth ngenxa yokuthi abantu abasha bayashesha and so forth kube nethemba ke lokuthi ngokuba ivolunteer uyastola stipend esithize but emva kweminyaka mhlambe umnyango ungakwazi ukuqhubeka ukuqashe ngoba usukune usune experience but lawa ama groundbreakers ba abantu ababethathiwe nje at a level yokuthi baya volunteer but I challenge esikhona manje ukuthi umnyango ke awusenayo imali yokwazi ukuthi uphinde uqhubeke ubaqashe moving forward kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi khona ama partners labo babiza ngama NGOs nabanye abaqhamuka phesheya babathathe babanikeza ama stipend but bebe besebenzisana nomnyango so uma zikhona ke inhlelo ezinjalo siya sikwazi ukuthi sisize but ngiyafisa ukwengena kuleka mfowethu lo okade chaza ukuthi uyi midwife futhi uyawuthanda umsebenzi wakhe and siyabonga kakhulu ngalokho ngoba baningi ngempela abakhona abawuthandayo umsebenzi bese bevele baqedwa amandla nje ukuthi abaqasheke ngiyafisa ukusho umsakazi ukuthi sina ama posts njengomnyango wezempilo akhona ama posts o midwife ngoba bayadingeka akhona ama posts o nurse ngoba bayadingeka inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi ama posts ekhona enjalo asinayo imali yokubakhokhela obese kwenze kuba nzima ke ukuthi siqasha kanjani umuntu singeke sikwazi ukumkhokhela now ngengathi nasiqala ukukhuluma ngaxoxa indaba yokuthi iprovince yakwaZulu Natal njengawo wonke ama provinces eSouth Africa ibhekene nenkinga yokuthi asinamali as a result iprovince yabe isithatha isinqumo soku implementa into ebizwa ngokuthi ama cost cutting measures ama cost cutting measures ayethi uma ngabe umuntu ethatha impesheni aga replace umuntu uma ngabe eshona aga replace umuntu uma ngabe resigner aga replace until i department ne department iba ne staff complement esinciphile so that uhulumeni ezonciphisa ukuspenda kuma salaries but akhulise ngeko development now iyasebenza ke leyo nto because kwamanye ama departments sebeyakwazi ukuthi banciphise I staff complement behlise into esibiza ngokuthi wage bill so that imali izokwazi ukutransfereka from salaries to I development but ayisebenzeli ke thina njengomnyango wezempilo ngoba emnyangweni wezempilo akekho umuntu ongamdingi khona uphotha uyamdinga uphotha ubaleke as much as unesi ngoba unesi umsebenzi wakhe ukuhlenga mina uma sengilele esibhedlela akusume umsebenzi kanesi ukungiqhuba ngetroli angisuse kwelinye iward angimikise kwelinye so uyamdinga uphotha njengoba unesi umdinga yena ukuthi akubheke uma ngabe use theater kwenziwe isurgery kukhona unesi osiza udokotela khona udokotela owenza operation ubalekile udokotela owenza operation ubalekile unesi ukusiza udokotela kodwa uyamdinga nomuntu oklinayo ngoba awukwazi ukuvula isikoli etheater enama gems ubusucabanga ukuthi sizophila. So into esiyenzayo ke khona manje nesesithatha isinqumo sokuthi siyenze ukuxoxa nondunankulu ukuthi cha siyacela ukuthi siyayi understand futhi siyayi supporta ama cost cutting measures e province ngenxa yokuthi sime sibhekene naso kodwa umnyango wezempilo awufani neminye iminyango. Thina njengomnyango wezempilo siyacela ukuthi sinikezwe at least into ebizwa ngokuthi i minimum staff establishment ezobichaza ukuthi uma ngabe ubudinga onesi abawu 10 kuleli ward kulungileke sinikeze u 6 at least so that sikwazi ukuthi we try and make do kulo 6 lo esinawo ngoba sikwazi ukufika ku 10 ngenxa yokuthi imali ayikho so sixoxa leyo nto ke nondunankulu so that even nalaba abababona sengathi ababona abantu abakritical angabizwa ukuthi ama non critical posts sibachazele thina uhulumeni ukuthi cha nabo they are just as critical as honest no doctor ngoba honest no doctor angeke bakwazi ukwenza umsebenzi wabo uma bengaqashiwe
so we are isifuba engekho umuntu oyiradiographer
no ngeke uhlelele isifuba umuntu oredographer ngeke ngoba awuzokwazi ukuthi bayakunqoma ukuthi engathi uyawushaya lomsebenzi wezempilo awuzokwazi ukuthi mina nje ngeke ngikwazi ukuyifunda ilone khamuka kwi screen salapha udinga uredographer uyabona so it's very important ke that's what we are talking about into enhle ukuthi undunankulu uyasizwa futhi uyavumelana nathi into asicele ukuthi asambe siyoyenza thina njengabantu basemnyangweni yokuthi asambe siyobuka kwi structure sese head office kana ngoba istructure sase head office ngoka premier ngiyavumelana naye si overblown unabantu abaningi abahlele ofisini obakhokhelayo ongabe uyayithatha leyo mali uyifaka kuma district uyifake ezibhedlela so uthi premier ke ngasambe siyo trimmer lapha head office head office kusale ngempela ngempela abantu abadingekayo kakhulu head office ke unabantu nje ababhalayo yabantu awuna dokotela ohlinza umuntu awuna awuna netso wenzani so imali eningi ozoyikhipha lapha head office uzoyimikisa ezibhedlela so we are working on that ukuthi thina sidini lethu sehlise kwi organogram yase head office while undunankulu esisiza ukuthi siyithola kanjani le minimum staff establishment so that abantu bakithi bakwazi ukuthi basebenze nalaba abane skill abawo midwife abawo nurse bakwazi ukuthi baqasheke ngoba banasi skill but abakwazi ukuqasheka ngenxa yokuthi imali ayikho.
Livulekile ke mlaleli ithuba lokuthi nawe uzibuzele kungqongqoshe inombolo ke ongasithumelela kuyona i voice note ilula kakhulu 066 040 444 1 066 040 44 41 inabola ke leyo ozosithumelela kuyona i voice note uma ngabe ke kuukuthi khona obufisa ukubuza acabanga ukuthi khona oyedwa singamthola la ngqongqoshe siza ukuthi yena okwakhe uPaula kuthina.
Ngiyabingelela ngqongqoshe wamathandekayo hey mina ngine sicelo nje la ngizocela ukungazisho ukuthi ngubani kodwa okwamanje ngela eThekwini kwaMashu ekhaya kodwa kule empangeni benginesicelo wengqongqosho wami ukuthi ni uma ukuthola ithuba ukuhambele iclinic yangale ngakithi ukuthiwa indlangobo clinic engaphansi kwamasipala wasemlalazi hayi bandla iservice yakhona ayive ingekho yinhle uniyafika khona ningabantu banibuke nje phela behle benyuka oziphathela iselfoni yakhe edlalela uWhatsApp udlalela noWhatsApp boyozi baniqale mhlawumbe uthuthu kuyoshaya yo 10 khona lapho nithi nilindile bathi sibe yediyeni manje lento asiyazi noma yona nqubo yakhona yini ukuthi kusetshenzwa kanjalo yini emakliniki ayishe mabanasi isandla Nkosi yami sacela nje ukuthi kusihambelele kuleyo kliniki nje ukuyobona nje indlela yokusetshenzwa ngayo ukuthi kusetshenzwa kanjani.
Nalithi yelinkinga la ngqongqoshe. Mhlamba ke before nje sizidlulele phambili ngoba ngifuna sisiye kwenye aspect altogether njengamanje. But ake siye kule kuvamisile ukuthi kukhalo ukuthi bahudula inyawo bayetiyeni bayelanjini bonke baye ngesikhathi esisodwa salede ngwane.
Uyabona nje ike yangikhuphulela ushukela kakhulu ngivakashele lapha eKing Edward. Uma ngifika khona sithola iqueue yinde mhlamba abantu bala ko 30 something. On the floor kufuna ngabe kunodokotela abawu 6 uma sifika sithola odokotela oyedwa sibuza ukuthi abanye baphi kuthiwa hayi bayetini kanye bonke kwenzeka kanjani. Now you know what that says, it says umuntu omanager akawenzi umsebenzi wayo ngoba uma ngabe kufunakiwe etiyeni and kufanele ukuthi baye etiyeni ngoba basebenza kanzima ithuba labo lokuthatha ikhefu but asikwazi ukuthi siwu 6 senze umsebenzi owodwa sivele siye etiyeni sonke siwu 5 umanager akufuna abe ne schedule yokuthi uma siwu 6 siistegarisha kanjani sihlukana ngo 30 minutes sonke kuphume 2 ku 30 minutes oqala kuphuma omunye kuphuma at least on the floor at any given time ube no doktore abawu 6 now yinto ke esizoqhubeka esizoqala siyikhulume ne nabasebenzi bethu bomnyango but sizoqala ku manager ukuthi yazi kubukeka sengathi la ka Department of Health awekho kahle ama consequences uma ngabe ungasebenzi I consequence management nje iyinto engabonakala uyabona ungena ekubeni u CEO umphathi wesibhedlela ungena ekubeni umphathi wesibhedlela nje ukuthi uzohola ukuthi umphathi ubusu yaye kanti phela ukuba umphathi means managing and ukumanager uba nama systems akho kufuna ukwazi wena before o manager bangaphansi kwakho so we are going to have consequences ke u premier ube sibuza nje the other day ukuthi ngempela uma sisusa u CEO wase RK Khan simimikisa kwenye indawo singamcharge sisho ukuthini ngoba yena ngokubuka kwakhe kusho ukuthi akuna consequence management le and it's true uma ngabe u manager noma ngabe kunge wena okuleyo ola o manager at that top at that level ngaleso skathi but if ku wena u senior manager the buck stops with you uya njengoba namhlanje nakungakho la si Department of Health ngekubiza u HOD kuyobuzwa mina kuyeke ukuthi mina ngikwazi nokuthi umuntu uoperate kanjani but the buck stops with me so wonke umuntu ke kufuna athathe iresponsibility at their level so that is the one thing okufuna siqale siyenze and we've agreed nenhloko yomnyango ukuthi we are going to have sessions no manager both bama facilities amakhulu which are hospitals nama clinics ethu siqale sidile nayo into yama tea breaks ne management ne nama schedules ethu uyabona ke into yabantu abazoba busy nama phone kusho ukuthi nje manager waleyo clinic akasebenzi ngoba there's no way unabantu ofuna ngabe baserve abantu but bad busy phone ini okusho ukuthi ngabe ngihleli nani lana ngibhizi no WhatsApp and bese kuthiwani ngabe so ikhona lento kodwa ekufuna iphinde ivuselelwe ebantwini ngiyayizwa yasendla endlangubi hayi ngizobavakashela ke nginalo ke futhi umdlandla wokuvakashela wonke ama facilities bengibathembisa nje recently ukuthi ayikho i-facility okuyophela u-12 months singafikanga kuyona ngoba kubalulekile ukuthi siwathinte wonke
sisakubona nje abalaleli ngiyathanda ukuthi sithalele nangomunye sizukuthi yena uthini ngaphambi ukuthi sidlulele phambili ngoba udaba olulandelayo ngicabanga ukuthi lusithinta kakhulu sonke nje lubalulekile
Ngqongqoshe na kuwe FK siyabonga kakhulu for ukuthola leli thuba lokuthi nikwazi ukusi-addressa ngezinto ezenzakalayo pertaining i-health siyabonga kakhulu nanokuthi sekune approach yokuthi sekuzoba nesibhedlela la e-North because mina ngise North eMtubatuba we are very struggling when it comes to ama hospitals the only hospital we have is uHlabisa mhlambe noNkolezani and awunawo amanye mhlambe ama clinics attend izinto njengo oncology attend izinto ezinjengo cancer kanjalo so siya struggle kakhulu and there are a lot of people abangala e North okumele ukuthi beze beye ko Albert Luthuli beze beye ko Eddington ngenxa yesimo sokuthi la insiza azikho kahle actually I lost my mother last year ngo 2018 and ngo 2018 the thing into engayibona kakhulu inkingi ukuthi ke na ingoba indlela abantu abasuka la baningi and nangale kugcwele kakhulu iphedlela zincane kanti nezinsiza kusebenza futhi zincane so ke siyabonga kakhulu futhi singafisa ukuthi kube into ephuthumayo ukuthi nathi sikwazi ukuthi la eNorth sithole isibhedlela ngingu Ayanda wakasibiya eMtubatuba ngifonela eRise FM
asibonga kakhulu ke ku Ayanda mhlambe ngqonqoshe umzwili uAyanda ngicabanga ukuthi ukhulumela abantu abaningi la khona okuhle engikutholayo kuyena khona futhi nokunye engicabanga ukuthi kumele siqinise amabhawodi
no kakhulu FK you know angiqala nje ngokuthi ngiyajabula ukuthi uAyanda uyayijabulela le approach ngoba kusho ukuthi ngempela siletha into edingekayo kubantu beprovince so iyasiqinisa senza ukuthi sibe strong ku resolve yethu to build lesa sibedlela insizo sakha ngempela uqinisile uAyanda you know besixoxa nje nawe offline FK ukuthi ukuba unesi ngempela into ozalwa nayo ngeke kufana nokuba udokotela ngeke uthathe nje noma ubani uthi akabe unesi akabe udokotela bese ucabanga ukuthi kuzoba khona into eyenzekayo and bazokwazi ukuthi basebenze ngendlela eyona asisho nje ukuthi onesi abaningi bayawenza umsebenzi.
Yeah.
Onesi abaningi nodokotela abaningi bayawuthanda futhi umsebenzi wabo. Mm. Bese kuba khona ke lawo nje ma rotten potatoes ayi few. Avele angcolise igama le profession ngenxa yokuthi ababaphathi kahle abantu, bayabathuka, benzani. Now that is something as umnyango esifakela izibuko ngoba phela asikwazi ukuthi abantu njalo nasihlangana nabo bakhala ngento eyodwa. Onesi abasiphathi kahle, onesi ba impatient yayibona leyo nto. So we are working on a program ke yokuthi cha asike sithole onesi mhlambe sihlale nabo phansi siunderstandisane nje ukuthi yini ngempela ngempela okufuna ngabe bayayenza, yini okufuna ngabe basiza ngaya abantu. Asivume ke kodwa FK ukuthi siyazi ukuthi ama challenges okuba understaffed agcina abanye abantu abenze babe impatient, abanye baphelelwe inhliziyo ngenxa yokuthi basebenza overtime. So yingakho siyisebenza leyo process leyo sizoyilungisa. But angifuni futhi ukuyiaccepta as an excuse ngoba ngesikhathi sise Prince Mshiyeni sahlangana no nurse ngibhlungu nje ngoba igama lakhe angisalikhumbuli kahle. Udadewethu uyena sister o in charge of ward and ama ward amathathu. Lama ward nje oba mathathu nje alala abantu abawu 40 in each, which means she's responsible for all of them and she loves umsebenzi wakhe ngendlela ongayazi. Uyakutshela ukuthi yena into okufuna ngabe uyayenza yiphi, but she works over and above izinto okufuna ngabe uyazenza, even though we understand ukuthi she is overworked. So abantu abanjalo ke abakwenza abangenza mina ngibe committed ekutheni kufuna ngiyishintshe indlela abasebenza ngayo ngoba bayawuthanda umsebenzi wabo, but i-system ebafailisayo, i-system ebenze begcine kube sengathi abanaki. Kodwa lo dadewethu waze waqeda ukukhuluma nathi esmile esichazele ukuthi kunzima kangakanani, but umbona ukuthi ukukhuluma nge-passion because umsebenzi wakhe uyawuthanda. Baningi ke abanjalo. Inkinga nje ukuthi kufuna sakhe isystem ezoba supporter bese sidila nalaba ke abama rotten apples ababangcolisayo sikwazi ukuthi sisebenze ngendlela okuyona yona.
Sisakhuluma nje ngeindaba ezinhle nabantu abahle. Ngiyajabula ukuthi isifundazwe sethu ngqonqoshe kunalama goals eneni wabeke kwezempilo o 1990 ngizwele senishintshileke manje seku 95 95 95, and indawo yaseshowe ihlonzwe njengayo ndawo njengokuyona yona ndawo eyirijile le target. Jabulisile ukuthi leyo ndawo itholakale kwisifundazwe sethu. Now abantu abaningi baye bakubalekele ukuyohlola okokuqala lokho.
Yes.
Uma esehlolile esazi akubalekele futhi ukuthatha imshanguzo yakhe. Khona kunjalo omunye uthola ukuthi hayi uyenza nje nomi kanjani akahle ngendlela izinto azenzayo ziphuma eceleni. Mhlambe lolu hlelo lok tracer abantu so that we can reach lo 95 95 95, mhlambe siqale nje usichaze yini lo 95 95, ngoba u 90 hayi sesiphumile ku 90 manje sesiku 95.
Well into eyodwa kuukuthi nje sekunyuke ibhaka kancane ithi u 90 99 noma 95 95 95 strategy sithi kufuna sikwazi ukuthi sithole abantu abawu 90% abagulayo sikwazi ukuthi sibafake kwi treatment 90% 95%
irrespective offensive
but HIV in particular sibafake kwi treatment. So u 90% lo bese uma kulo 90% suthathe wonke lo 90% sicheck iadherence ukuthi bayalandela ngempela yini bebonke lo 90%. So 90% of the 90% utholakala. But after that u 90% of the 90% of 90% bese kugcine kutholakala ukuthi yona i-viral load ayehleke ngempela manje izifike kwi-level yokuthi ayisekho detectable. So in essence nje iyindlela noma iyi-strategy sokwenza sokubheka ukuthi imshanguzo yethu ne-treatment yethu effective yini. And uma i-effective iyasi lalisa yini isifo noma ivirus. Now that is the strategy ke ethi now. Now i-challenge kade inkulu, i-challenge yokuthi abantu siyabafaka kwi-treatment bese mhlambe sithi sifaka abantu abawu 100 ngezi sibonelo nje la endaweni eMadadeni, sithi sifaka abantu abawu 100 kwi-treatment eMadadeni, but after u 6 months awusenawo lo 100, usuno 45. Awusazi ke manje ukuthi le u 55 usushonephi. Whether yingoba ubengene ku treatment la emadadleni kodwa engahlali lana ehlala kwenye indawo noma uhlala eSwazini ubeze nje ngoba ecrossile noma useyekile treatment altogether. So kufuna sibe ne program ke noma I process yokuthi sibathola kanjani leyo. Lo program ke esithe kufuna si establish ukuze sikwazi ukuthi abantu bakithi sibathola kanjani sibabuyise ku treatment esibatholayo esingakwazi ukuba accountela sibazi ukuthi bayinamba encane kangakanani. But we must know ukuthi bakuphi so that we understand exactly ukuthi sisila nani.
Futhi kungebona abe HIV kuphela, ngiyacabanga nje umuntu we TB ukuthi mawuzizwa nje ukuthi uyakhwehlela hamba uyo check ukuthi unayo yini ngempela I TB. Mawusutholile ukuthi unayo thatha imshanguzo ungathi ngoba usuyibona usungcono ungakayiqedi, ngoba ngiyangizwa ukuthi uma une TB kuyakufanele ukuthi uyiqede wena uzibona usungcono bese uthi hayi sengingcono hayi sengiyayiyeka le mshanguzo uyiqedi. So u 90% is across board ukuthi HIV TB whatever diabetes konke nje mangabe kuthiwa thatha nansi imshanguzo uyithathe njengoba
kunjalo. You know I lost to follow up ikhuluma ngabo bonke abantu abakwi treatment. When the example enhle ke FK ye TB, I TB I think in the first 3 months or so ukuthatha treatment isuke isi usuzibona wena sengathi right ngoba umzimba usuyabuya mhlawumbe ukukhohlela kusuke sekwehlile so ubona ngathi ungcono, but I virus engaphakathi noma I bacteria esingaphakathi emzimbeni isuke ingafeel. Kanti I treatment le kuthiwa uyinikwa yona isuke yenzela ukuthi ibulale nya emzimbeni. So that's why it's important ukuthi I treatment iphuzwe ize iqedwe. Ifana no sonke ke ngicabanga ukuthi si guilt of that. Uma ngabe unikezwe ama antibiotics odokotela kuthiwa I treatment ka 3 days noma ka 5 days basenza sure ukuthi uyayiqeda. But ngafikile ngelanga lesithu noma lesithree uma iflu isihambile bese uvela uyayeka. Inkinga yalokho ukuthi ngizoyeka namhlanje. But after a month or 2 months uma isibuye iflu uba senginikezwa ama antibiotics umzimba wami uzobe usuresist. That is why it's important ukuthi kufuna siqede treatment so that emzimbeni ungagcini sekuwena owakha ama enemies amasosha akho emzimbeni, ngoba if you don't do it wenza ukuthi amasosha akho agcine alwe nemshanguzo imisiphindi ingene emzimbeni. So it's for our own good ukuthi ngempela abantu kufuna bayiqede i-treatment.
Usalapho nje ngqonqosha asikhulume nalabantu ekuthiwa banamakhanda aqinile abantu besilisa. Sibenza kanjani abantu besilisa ukuthi babe phecelezi ukuthiwa babe health conscious bazinakekele? Because ngiyaye ngizwa abantu besilisa ukuthi umuntu hayi mina ngeke ngiyohlolela igciwane ngoba umame uyithwele ngibone ngaye. Besides lokho sibenza kanjani ukuthi babe health conscious?
It's a very strange thing esinayo particularly kwi society yethu ukuthi abantu besilisa generally aba akusiba abantu abayithatha serious indaba yokugula. Njengoba usho nje abantu besilisa you'll hardly find them eyo tester ngoba uthi unkosikazi wakhe noma upartner wakhe utestile hayi ume negative kusho ukuthi nami ngiright. Uyabo. Kanti scientifically akulona iqiniso lokho, ngoba kuyenzeka ukuthi yena angabi susceptible to ukuyithola ivirus but wena ubunayo but ungaziboni. So sineyinhlelo ke esiz establishayo nesesiqalile zokuzama ukukonscientize abantu besilisa including going to indawo abantu besilisa abahlangana kuzona sikwazi ukuthi sikhulu sikhulume nabo. Sinamanye ama programs, kune program nje esinayo ebizwa ngokuthi sibaya samadoda siranwa izinyane lesilo lapha na kwi department yethu. Le program yabo abanayo ihamba iyokhuluma nabantu besilisa bodwa behle ndawonye bevalelene nje as they would have done traditionally endaweni eyisibaya behlale phansi baxoxe bodwa ba advisors. So izinyane liba ne program lihlangane no mayor abantu besilisa abalidayo in the community ba invite abanye abantu besilisa baxoxe nje ukuthi how do you take care of yourself. By the way indaba yabantu besilisa bangazinaki igcina yenza ukuthi even into efana ne prostate cancer uma ngabe ebengazanga shesha ayibone ngoba sekulate, kanti uma ngabe bekwazile ukuyicheka as tested periodically ibingakwazi ukuthi ivikeleke ngoba iyakwazi ukuthi itreateke uma ngabe isheshe yatholakala. So sinazo ke inhlelo ezinjalo esi implementayo not even into sesoyiqala ukuthi nje phela kufuna siqale sizisabalalise indawo yonke. Sineyinhlelo ezibheka ihealth yabantu besilisa specifically ngoba nabo njengabantu besifazane banazo izifo ezibhekene nabo ngqo ezingaba affect abantu besifazane. So kudinga kube neyinhlelo ezispecific certificate lana.
Ulalele uNgqongqoshe wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal ezosichazela ke kabanzi ngenhlelo umnyango onazo. Ungaba ke ingxenye yalolu hlelo umlaleli ngokuthi ke ushiye nawe i-voice note yakho nombolo ilula kakhulu 066 040 4441 066 040 4441 inombolo ke ongasishiyela kuyona ke i-voice note leyo. Yasigunyisa uNgqongqoshe ke amathe la engingaze ngiyithole sengisenkingeni kuthiwa ukhincisa uNgqongqoshe ngamathe asigwinya amathe. Alright, asikwamukele ke mlaleli kulona ke uhlelo loluyisipesheli silethelwa ngelokothi ezinhle umnyango ke wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal. NgqongQoshe siyela ngasemaphethelweni la ohlelo ngaphambi nje ukuthi silibeke phansi uhlelo. Two critical questions. Cervical cancer enye yezinto esibhekene nayo eyinkinga kakhulu ikakhulukazi mhlambe ke kumina umbuzo ngabe wokugcina hey ama ambulance awadunwa mhlambe safety kubasebenzi bama ambulance nihleleni. Two questions.
Isiphatha kabi kakhulu FK lento eyenzekayo kuma ambulances ikakhulukazi ngoba abantu abatshontsha ama ambulance abantu esibaziyo. Abantu esihlala nabo emphakathini, iy'ngane zethu, abafowethu, you know, abantu nje esiphila nabo. Now, uma ngabe uzotshontsha i-ambulance, ngifuna ukuchaza kuqala ukuthi kusho ukuthini lokho ngempela. Uma ngabe kuzobizwa i-ambulance bese iyaphuma ifike idunwe noma abafowethu esebenza nabo bathathela into zabo njengoba bekwenzeka nje eThekwini emavikini ayifew adlulile. Kusho ukuthi next time uma ngabe FK kuma wakho noma kudadwenu odinga i-ambulance uma uqala ufona oza kwethu esisebenza nabo eminyangweni kufuna baqale bebe bangazi manje ukuthi baphume noma benze njani ngoba abazazi ukuthi ngempela baphephe kangakanani. So iyinkinga le esifisa kuqala nje ukuthi siyayidinga ipartnership phakathi kwemiphakathi abaholi bemiphakathi so that amaphoyisa akwazi ukubabopha labantu abenza lokhu ngoba really it's not acceptable. Siyaxoxa ke nomfowethu ubaba uMxolisi Khawunda ukuthi bona njengabantu ababhekene namaphoyisa bangasiza kanjani kulolu daba ukuthi iy'moto zethu njalo uma ziphuma zibe ne-escort ezoba nayo so that babe safe. But inkinga yalokho and ngiyafisa umphakathi uku-understande lokho kusho ukuthi usuzoba ne-ambulance ephuma nemoto yamaphoyisa meaning it's double the cost ngaso sonke isikhathi. Ngelinye ilanga uyothi uyidinga ngempela imoto yamaphoyisa kwenye indawo ngoba ubanjwinkunzi uyingakwazi ukufika kuwena ngoba isa phelezele i-ambulance ngenxa yokuthi thina igebengu siyaziprotekta emphakathini wethu. So iyinkinga ke leyo kodwa we are forced ukuthi sikwazi ukuthi sibaprotekte abasebenzi bomnyango ngaleyo ndlela. So ikhona i-discussion ekhona kodwa in terms of iy'moto zethu we are putting ama-trackers kuzona iy'moto so that sikwazi ukuyibona siyilandelele ukuthi zihamba igcinaphi including King Cetshwayo district ngoba nabo ba-affected kakhulu ngokutshontshwa kwey'moto. So we are working on that. We are also exploring into yokuthi sifake amakhamera phakathi within imoto so that ngesikhathi ikhamera ingena siyakwazi ukuthi kwi control room sikwazi ukubona ngaphakathi ukuthi kwenzekeni uyayibona leyo nto noma ubani ongenayo and so forth. So we are working on it. We have added ama ambulance awu 88 kule financial year azo adda kule fleet esinayo. Siyazi ukuthi ayikho enough ngenxa yokuthi imali esibhekene nazo challenge esibhekene nazo yeyimali imi kanjani but so addile u 88 kule financial year zizofika nje manje njengoba kuphela u-August but si add futhi amabhasi amathathu amabhasi azo transport iguli ukusuka from the northern areas ukuya eThekwini lento besixoxa ukuthi kufuna transport iguli zethu. So we've added amabhasi kodwa nge financial year elandelayo ngonyaka ozayo which means around April nakhona sizo-edda amanye ama-ambulances sithembe ukuthi sogcina sifikile kule fleet noma inamba ye-fleet esiyifisayo. Sengigcina-ke embuzweni wakho wokugcina FK okhuluma nge-cervical cancer. Isifo lesi okubukeka sengathi ngempela sesiqalile siyilento esiyibiza ngokuthi silent killer.
Yeah.
Not just i-cervical cancer, i-cervical cancer, i-breast cancer, wonke la ma-cancers lawa affecta abantu besifazane ayababulala and ababulala silently. Kade umnyango ukhuluma ngakho lokhu but siyabona ukuthi mhlambe kuhambe kube khona ukukhathala okukhona kwe-information. So siqala iprocess-ke manje yokuyivuselela leyo information and sikwi-process yokuthi sihambe sivakashele ama-communities onke so that sikwazi ukuthi siba-informe abantu bakithi ngale silent killer ababhekene nayo. Uyabona nje kule nyanga esinayo esikuyona ekuyinyanga yomama sinama-programs amathathu esizoba nawo thina njengomnyango wezempilo. Sizoba nama-programs awu-2 azokuba ama-tertiary institutions and to talk to young women, ikakhulukazi e-University of KwaZulu-Natal na Songoye, so that we talk about all the cancers, we talk about the breast cancer, we talk about cervical cancer, but screenings generally, including access to medication, we talk about indaba ye prevention with young women, ikakhulukazi. Sometimes we are born saying ati manje, kuyadembeseleka lana kubantu abasha ukuthi kufuna baziprotect. And we are going to talk about dual protection. Yokuthi umuntu akasebenzise amaphilisi noma ajove injections, but ayisebenzise icondom because it's in their best interest ukuthi bakwazi ukuthi bakwenze lokho. So sizoba nalezo inhlelo ke as attend abantu besifazane abasha, but sibe nohlelo oluzosimikisa emphakathini. Sizoqala kulenyanga, kodwa sobe sihambela iprovince yonke lapho sobe sivakashela omama nje sibatshele silethe onke ama screenings including ama mobile units lapho abazokwazi khona ukuthi bathathe ama benze pap smear bacheke i breast cancer bacheke yonke into lapho siyilethe duze kwabo. So siyafisa ke ngalokho ukufisela omama inyanga enhle nenyanga e fruitful leka August. Siyazi ukuthi inyanga yomama unyaka wonke unyaka womama, kodwa uAugust inyanga ngempela esifisayo ukuyihighlighter ukuthi omama babalekile, ngoba omama bafana nomama uAlbertina Sisulu nomama uOgoxela basebenza kakhulu belwela lo mzabalazo. So babelwela ukuthi omama kube khona nabo isikhathi sokuthi baphakanyiswe, and isona ke lesesibhekene naso namhlanje.
Ngqongqoshe, asibonge kakhulu. Ngeke ngasho eqaleni kohlela ukuthi angifuni kuze kuthiwe isikhathi sidliwe yinja. Sekuyimi ke lowo. Asibonge kakhulu ke kuNgqongqoshe wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal. Umama ke uNomagugu Simelane Zulu othe ke akasiphe nje imizuzwana nawe umlaleli, siyakubonga ukuthi ube ingxenye yalolu luhlelo. Sikuthembise ukuthi ezikuqhubeka ke izinhlelo umnyango uzoloku kuthinta ukwazisa ukuthi ke konke kuzohamba kakhulu kanjani ke. Siyabonga kakhulu ukuthi ke nibe ingxenye noma kuphi la benikhona, nisale kahle.